ni nonke bangana bahle benalibali sasikhona kwesa namhlanje sicaphe simnandi nesifundisayo ngaso sonke isikhathi igama ngusanentoli bangani bami namhlanje indaba yethu ithi usomlingo ebhalwe nguNatasha Simon bangani bami woza nendlebe thina size nendaba emnandi Kudala ezweni lapho umlingo wawuyingxenye yempilo yabantu ababephila khona. Kukhona usomlingo onamandla amakhulu. Usomlingo lona wayeziqhenya eqhosha ngokuthi nje yena unekhono. Wayehlezi nje efuna ukubukwa, ethanda nokuchoma futhi. Sukulume bangani bami, ize lamani ezintathu zavakashela lo somlingo. Zazifuna ukuba madoda aphumelele. Izelamani lezi zazinethemba lokuthi zizosizakala kulo somlingo. Ngenhlanhla ke, awu bangani bami, zamthola usomlingo. Wabe sethembisa ukuthi uzozisiza ngezifiso zazo. Ubhuti omdala uRumi yena wathi ke.
Sobona somlingo. Mina ngifuna kube umdwebi nje wethompa ovelele.
Usomlingo wanika uRumi brush lokupenda elikwazi ukudweba nokupenda noma ngabe yini nje uRumi ayikade icabanga kwakungathi nje hayi leli brush liyakwazi ukufunda umqondo kaRumi he kwase kuba umfowabo wesibili uNavi yena ke wathi
mina somlingo ngifuna kuba yiqhawele zempi
Usomlingo wanikeza uNavi inkemba ekwazi ukuhlula noma ngabe yisiphi isitha. Kwangathi le nkemba yayazi ukuthi isitha sifuna ukwenzani kuNavi. Yayivela iqophe yonke into.
Mina ke Somlingo ngifuna ukubinjula buchopho, ngihlakaniphe kakhulu.
Usomlingo nangempela wanika uAmri incwadi eyayikwazi ukuphendula noma ngabe imuphi umbuzo obuzwe ngumfundi wayo. Kwabe singathi zonke ke impendulo zomhlaba zikuyo lencwadi.
Siyabonga
kakhulu somlingo.
Kushize lamani sivalelisa zilibangise ekhaya. Kwathi ke ngokuhamba kwesikhathi bangani bami ize lamani lezi zaqala ke manje zaduma ngenxa yamakhono azo. uRumi waba umdwebo waziwayo. uNavi yena waba yiqhawe lezimpi. Kanti uUmri yena waba nje ingcitha buchophe edume kakhulu. Usomlingo wabona ukuthi izelamani lezi seyidumile. Waqala ke manje somlingo waba nomona.
Uyazi angiyithandi yonke lento eyenzekayo. Sebenakwa kakhulu ukudlula mina manje. Okuqala nje imina ngabasiza ngabenza abantu. Abanika wonke lamakhono abanawo manje.
Usomlingo wayengenemeneze. Wanquma nje ukubahlambalaza bonke phambi kwabantu. Wabazibiza zontathe zelamani. Wayisethi kuzona.
Ngizoba nombukiso wamakhono. Ningangenzela nje lo mbukiso wamakhono.
Kuleka.
Oh, zivuma zontathe zelamani. Ngosuku lombukiso, kwafika abantu abaningi bevele egodini ezahlukahlukene. Batheleke esigodlweni senkosi. Waphuma usomlingo, wayesethi.
Ndabe zitha, nani nonke abantu benkosi, ngiyanamukela embukisweni wethu wamakhono. Namhlanje ke sizobona iqiniso. Ngiphonsela izelamani, uRumi, Navino, Amri. Bazobonisa ngamakhono abo. Nizobona ukuthi lamakhono abo banawo nje ngenxa yami imino wabasiza
ngaphandle kwami nje hayi abaluthu empilweni
bangani bami wonke umuntu wamangala la ikakhulukazi nje zelamane ezintathu babengalindele nje ukuthi usomlingo angenza into efana naleyo waqala kusomlingo wabiza uRumi ukuthi angene enkundleni
Rumi Uma kungukuthi umpetha ngempela ukupenda ithombe. Dweba phela ngaphandle kosizo lwebrush lele ngakusiza ngalo.
Washa bemphuca bakethi uRumi brush lakhe lokupenda.
Manje ke usungaphenda isitombe senkosi yethu.
Kumemeza somlingo. Kodwa kuRumi wayengakwazi ukupenda ngaphandle kwebrush lakhe lomlingo. Waguqa phansi inkosi yami phambi kwenkosi wacela uxolo.
Oh, shwele indaba ezithi. Angikwazi ukudweba isithombe sakho ngaphandle kosizo lebrush engaliphiwe usomlingo.
waphuma wabaleka ephoxakile futhi edumele wonke umuntu waye khona wahleka wayesethi
Ungayibiza kanjani ngomphetho ofwele Ngomphetho usizo lomunye umuntu
Unavi uyena nje bakithi oyisezolandela wasekubonileke okwenzeke kumfowabo omdala wayesesaba eqhaqhazela bangani bami wamemeza somlingo
Navi mawuthi uyiqhawele zempi woza uzolwa la ungasebenzisa inkemba yami yomlingo
waphuca unavi inkemba yomlingo wayesethi
shaya unqobe nanka mabuthe enkosi
kodwa kunavi wayengakwazi ukulwa ngaphandle kwenkemba yomlingo ayinikezwe uyena futhi somlingo bamnqoba kalula ke nje wavuka lapho wayesethi
indaba ezitha ngicela uxolo kodwa angikwazi ukulwa ngaphandle kwenkemba yemlingo
waphuma eqhugela enamahloni kwaba kithi abantu bavele bamhleka kwabe sekumele kungena uAmri ke manje waphinda futhi somlingo wamemeza
Amri uma uyibiza ngesihlakaniphi nje ulabuchopho awuphendule nanku umbuzo wami ungasebenzisa incwadi yami yemlingo
wayemphoca incwadi yemlingo wambuza imibuzo eminingi futhi ebukhuni ngempela kodwa kuAmri wabesefunde kakhulu engasayidingi kakhulu incwadi yemlingo wayiphendula yonke imibuzo kaSomlingo kwamangala wonke umuntu wayekhona uSomlingo wabona ukuthi hayi cha uAmri uhlekanipa impela waqala ke manje waphoqeka ngaphambi nje kokuthi abantu bamhleke noma nje basho ukuthile kuSomlingo uAmri wathi
Ngiyabonga kakhulu Somlingo ngokunginika incwadi yakho yomlingo ingisize kakhulu ngaphenduka ingcitha buchopho le engiyiyona namhlanje kodwa ke ulwazi senginalo manje sekungolwami angeke ngisaphuca omunye umuntu
uSomlingo wabona ukuthi cha kungeke nje kunconywe yena yedwa ngokuhlakanipha kukaAmri wakhotha maphambi kukaAmri ekhombisa enkulu inhlonipho bonke abantu bakhothama bamshayela izandlu Amri hawu bakithi yaphela ngokuthula ke inselelo yasomlingo ngalolo suku ke wonke umuntu wakuleyo ndawo wafunda isifundo esibalekile ukuthi mngani wami noma ngabe yini into oyithole kalula nakanjani kodwa kumele ufunde ukuzenzela nawe Sifike ekugcineni kwendaba yethu yeninalibali indaba yethu namhlanje ebithi isipho sika somlingo yonake ibhalwe nguNatasha Simon
kanti le ndaba besiyethulelwa inalibali reading for enjoyment campaign ibambisene neStandard Bank kanye neSABC Education
Baba ngicela ungifundele indatshana phambi kokuthi uhambe ngiyacela bandla
Oh ndodakazi yami hey isikhathi asekho impela kodwa ke ngizozama
Yee baba ngicela lena ka katselane namazimzim
Ah ngiyabonga sithandwa sami akube kusiza ufundele izingane izindaba
Ukufunda kuqala ekhaya Zenzele isikhathi sokufundela izingane zakho zitholele izindaba zamahala ngolimi lwakho ngokuvakashela ku www.nalibali.org noma uwhatsappe uthi stories ku 0600 442254 nalibali uqala ngendaba yexoxwayo